Oh my Jojo, my baby she looks too fine. I like your dress, your design. I swear before God you too fine. Embe do, limelala mchangan. Wani tuliza mawazi, wani posa na juisi ya maini. Yeah.
Kwengine so need for your love, si yo need for your love. Kwengine so need for your love, I swear baby. Eje, uko moyo need for your love. Moyo need for your love, uko moyo need for your love. Omo eje,
ade, mtangaika sana.
Abe,
anaitikiaga yu.
Abe,
nikimuitaga imo. Kwake ya mbingoni.
Ade,
mtangaika sana.
Abe,
anaitikiaga yu.
Abe,
nikimuitaga imo. Kwake ya mbingoni. Peke, only you peke. Moyo nuko peke. Let me sing for you.
I like you baby.
Omo jeje,
I like you baby.
I love you baby.
I like you
thanks baby. Nimefungua lebo na yendo festivali nimemsaini. Goma tebo kwa tebo, vijicho vya wanga tumevibaini. Aona mida kwela nshushe farai. Ifanye iwe ndefu kama swala ya tarawai. Ona we unanilipa kabla ya tare. Mi akili ya juu bado mchanga sijabale. Ona we
ade,
mtangaika sana.
Abe,
anaitikiaga yu.
Abe,
nikimuitaga imu. Kwake ya mbingoni. Mtangaika sana. Anaitikiaga yu. Nikimuitaga imu. Kwake ya mbingoni.